sound.
Webagala omulyango yanzigulire eddirisa Ono ye yandaga ebyewuziga Bwe nali ebuloba era kati nayiga Omutima gwange gwe nasevinga Abalala mubireke nze nasiringa Mukira mwagikuba yonna gwe ndisivinga Siri mukitinga Baby mpanise nze wampambi
www.djericom.com